abagande dakawalitube ibyapa baleka mu banka wawodororo nokiraba songa ne mwalibeera tunza buzabagwera sife aleka muganda munawo nawolumugwire panja mbusabusa mujengumye mbiri ndi tuli bake waffe ate nga toyina nnyo obujja kubekoledde ebyabwe bafudde byakufuna songa bakolanga tulaba era ekyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana bato mbasomye nafunye okufa okusinga obusava abaganda talusembeza kumbi ofiise bayamawanga magadde ekintu kyotosanga mubali sebo nsaba nkuweze munyimbula bakona ebibuga obugoma
kwange unsinza omutanda siragira naye nfunayo